Fexy Boys in the building. It's your boy, Mr.
Boriso the Super.
Alongside Liu G.
ZLouder.com.
Yako baby ni madasha, mamene unikonela, uliko se kwenye ungaen. Baby ni zangala now, sinza yesa ubodi ni kusire. Baby iwe niwe wine, sinza yesa ukamba good Dubai. I never go Dubai, iwe niwe mai wanga baby. Hey, unipasa vili wonsi baby, mamene ini munga Dubai. Goodbye, if you can say goodbye. Goodbye, goodbye, if you can say goodbye. You are the one I love, if you can say goodbye. You are the one I love, if you can say goodbye. Goodbye, goodbye, if you can say goodbye. Goodbye, goodbye, if you can say goodbye. You are the one I love.
UG's on the beauty. 1, 2, 1, 2. Hapa manje sini kupasa na chansi. Wose wotizonda wazi kwesa pansi. Uma nipanga mwe inyanga nyila nyashi. Inyanga nyamonga ufa kakadansi. Uliko weka apa iwe kumutima. Keshi yako isa nika olo kumutima. Suma wala olo nilipe na bima. Lelo na believe ati love ni magazi. Nani ezo ziba tinga peze kepamozi. Sini za kusia mwandi kale zanjazi. Hapa manje wanipoleka tulonda. Uli weni zangala kamalonda. Ni bampa tu bampa munga wa malonda. Nenzo kufuti kosa kila chikondi. Sinezo ziva ninga peze wa chikondi. Kupeze kana iwe ushe ni kutulo koti.
Goodbye, goodbye, if you can say goodbye. Goodbye, goodbye, if you can say goodbye. You are the one I love.
Exclusive to ZLouder.com.